Democratic Alliance e amogela kamogelo ya lekgotla ya go dumelana le dintlhakemo tsa kantoro ya Ombudsman. Sena se botlhokwa e bile ke kgatelopele ya go netefatsa gore boikarabelo ba nkuwa mme le ditshebeletso di a nepagala. Empa kamogelo ena yona e le nngwe ga e a lekana. DA e tla dula e beile maemo leitlho go etsa bonnete go ba gore e kenywa tshebetsong ka nako tsotlhe le gore e fumantshwa tšhelete ga mmogo le basebeletsi ba nang le maiphitlhelo. Baagi ba tshwanelwa ke Ombudsman e ka sebetsang mme e ka etsang bonnete ba gore e etsa dipatlisiso tse e keneletseng tsa manyofonyofo go se tsamaisiwe gantle ga masepala ga mmogo le ditshebeletso tse e putlameng go sena kenelelo ya boradipolotiki ba tshireletsang le go tshireletsa batho ba tlhagisang leseding ga mmogo le setšhaba ka kakaretso.